www.teamtunesmw.com.
Yes, I sign under the music. Do you understand the music?
Again, tama boko sana tilem pela kale. Iwan tiki ne mbula luka wadale. Bulu musa weka palibe akulawe. Soka pa weka palibe asa kutrape. Toka kwiri la chito, chito ndalama. Ndalame mene kwiri la chito mawana. Kusia na kwa Osaka ndi wopada. Iwa sunga ya kumanja yife kusunga zosala. Putike kwa ena lemelele lapo Chitantizo china chinchopa mancho Matende ni mankwala pasau sezo gawa Uwe pasau ilengula zetenge ni usauga kukwiri sidwa nchito ndigemi Uwele kedwa ndikapolo muzapafuna anasia mose ndawa na malemba Muntawu yanga kukwani sidwa Ana ajichepele kukwati sidwa Kondo ya chuma ndia mpawu siza tam Ngadi palibe ya kukuti sigwa Tawo na malemba kukwani sigwa Ana ajijepele kukwati sigwa Kondo ya chuma ndia mpawu siza tam Ngadi palibe ya kukuti sigwa
Ajivulile ya talo danya madakala ndima sompenya Walisa nyali popeza mundima subenya I pray you get through the hard times Omwa sune nan sokoleli wa mawa But tomorrow ain't soon enough
The struggle is real, it's deep
Yamela mizu mabogare di green Kai find a job ako ocha mpisu Girls don't stay Unless you spending like a blesser It got me and my homeboy feeling all the pressure Pena ngati suku yesa Mkazi sa mulemba nchido ngati saku yesa Jili chonse unyeme Kaya uka sumaguli konse unene Inundi ntawi yache mwemwe kwa ugulisa Kodindi jani chomwe ntawi igupunzisa Mwali kelela antua agutailila Ikalila mfuti ndikomwe digu kamugila Tisie ajite ambuye momwe afunila
Ndawo na malemba Muntawi yanga kukwani sigwa Ana ajichepele kukwati sigwa Kondo ya chuma ndia mpawu siza tam Ngadi palibe ya kukuti sigwa Tawo na malemba kukwani sigwa Ana ajijepele kukwati sigwa Mkondo ya chuma ndia mpawu siza tam Ngadi palibe ya kukuti sigwa
teamtunesmw.com